yeah. Ishoti baba, yeah. Ishoti baba. Shona.
Maisha yangu yote mimi nimekuona. Ukikamtu for me, ukikamtu for me. Ai, maisha yangu yote mimi nimekuona. Ukikamtu for me, ukikamtu for me.
Yesu welcome. Nimekuona uki plan for me, na nimesoma uli die for me. Nimekuona you got eyes on me. Ay, umekuwa close kuliko paka. Umenipanulia mipaka, kanifanya ni usiviraka. Kwako niko sure sikarata. And that's why every day I'm looking for you. You baba niwe, there's no one like you. That's why every day I'm looking for you. Tu baba niwe, there's no one like you.
Maisha yangu yote mimi nimekuona. Uki come through for me. Uki come through for me. Maisha yangu yote mimi nimekuona. Uki come through for me. Uki come through for me.
Baba na kutaka mo. Ay, umefanya hivi, umefanya vile. Umenipa hiki, umenipa kile. Umembadilisha, siko vile vile. But where are you change, jina zako zile vile. And that's why every day I'm looking for you. Tu baba niwe, there's no one like you. Hey, yeah. That's why every day I'm looking for you. Oh yeah. Baba niwe, there's no one like you.
Maisha yangu yote mimi nimekuona. Uki come through for me.
Uki come through for me.
Maisha yangu yote.